agera kure kuko ni nge nawe gusa dutuma rufatika tunoza inzira yarwo dukora nk'umuntu nge nawe ibyerekezo ni bine icyangeho ni kimwe ni wowe Fata, unkomeze nunde kure, unkunde nunge kure, numbwire unyongorere, urukundo rwigaragaze, nkomeze nkwite, ma profete, te sikokete, simaga kukureba, kukureba, njyewe nza kubera. Kubona useka niteko yangi ratakara na lelio na lulayo tie tuske je pepe tu ndagusabye abarukubiza kuma pupu niyo nakubonera kure hagati yacu nta kindi mbona wowe mfata unkomeze nunde kure unkunde nunge kure numbwire unyongorere urukundo rwigaragaze nkomeze nkwite ma profete te sikokete simaga kukureba kukureba njyewe nza kubera uwo wifuza ntabwo bizangora kubwo urukundo shyira umutima hamwe shyira umutima hamwe abarukubiza kuma kukureba njyewe nza kubera.